godina ralge ya ba hake sattara namonni umna liyu politisi na ajje famanto bagau sani jira toni gaba sani jiran kanne madawani ni jiru jiru angawni nannos kana mirkani sani jiran jalle ne turesa
godina ralge ya ke satt edagal gala farda namonni ja ajje famu jira toni sani jiru kan jira ta nanno na ajje den jalqab
Alessa nama kala ma bose ri polisi naje kanani padu amuta odai dina wo odai dilo namage da muta de kanu dera ma gala me sotti de ma diru aoda wariya kanuka ative warada gelisu yam tira dera ma gala toso de ma ni kana je kanu nama ta naga si ere bulsota
mal tu ta e tallu ma jadani sena ni tu mo
akano ti sena ni ti de ka ga na avalle de ka ga na ni jani lera ti ra dera arda mulura ti de de ni amma si ka jiru నాలు ఒక తాజీ రెండే కన్ను రెండు దేవత ఏజెన్సీ తాజీ రాకంటే దగ్గరికి ఉన్నత రెత్తు వికాసమైన కాకు నాలు ఒక యుద్ధ ఇంకే కన్ను వికాసమైన ఉన్నత చేసేది అభివృద్ధి అని హావు ఇవ్వగలము ఏదైనా తాదని తాగు
ఏ సతావు
ముళ్ళు ఒక రాజు
ఎగాకు ఎదగడు పని సేనని ఆసి జచ్చు
ఎవరు పని సేనని చూడదు
గమ కమీన్ సేనన్
గమ కుర్ఫాసావ
ega don suni boldange sajechu da multi sananno somale ojin
ei asti arba mulutu
mai so danke akajira ta tokottam
vidute no dan sero ni folu ri de bageti ni folu ri ora na da matunara na somale halle deadi ayat tabiya ki ora na federalati isanka amma ka namak jaksa ge bodi ge ni wango ru ge man ge kanu ga
godina harar ge li tatti tiana tiga fatama wajira dimma communication ni kataan obo zayede tashome lakkoofsi namoota ajjeefamanii hanga waaree boodaatti jaaga uusaa ibsaniiru
akka nuti qulqulleessineetti eeda jechuudha kadhee ergala araddaa yookiin immoo ganda qonnaan bultoota itti kennituu keessatti maqaan isaanii muusaa wadaayi idiimaa fi wadaayi jilloo sa'i ganda qonnaan bultoota itti kennituurratti ajjeefaman horsiisee bultoota ganduma isaanii keessa bakka gaala dhiifataniitti humna luyyuu poolisii somaaleedhaan hinqabamanii arras akkuma godina keenyatti aanuma meeshoo san keessatti ganda qonnaan bultoota waltaanee burrii mul'uu fi kurfaasawaa jamtu kanatti ammas humni liyyu poolisii kun dhukaasa dhukaasuun jira. Aanuma meeshoo keessaarra liyyu poolisiidhaan lola gaggeeffameen raddaa kurfaasawaa fi haara waddaa burrii mul'uu namoonni afur liyyu poolisiidhaan ajjeefamaniiru. Namoonni afran sunis Jamaal Ibrahim Bakar araddaa Dirree Balloorraa. Jibrilo Abdallaa araddaa kurfaa saawwaa Mahammad Ahmad Bulloo araddaa kurfaa saawwaa fi Ibro Tukkee araddaa burrii mul'uu namoonni afran kun humna liyyu poolisii kanaan ajjeefamanii jiran jechuudha. Namoonni lama immoo Umar Ahmad Musaa araddaa Dirree Balloo Ali Mahammad Abdii araddaa burrii mul'uu namoonni lamaan kun immoo madoo cimaadha jechuudha. Waraana liyyu poolisiin gandoota qonnaan bultoota kurfaasawaa fi burrii mul'uu irratti gaggeeffame kanaan jechuudha. Waliigala har'aa fi kalee jidduuti jechuudha namoota ejaa ammadaan immoo namoota lama jechuudha.
Amma immoo haalli jiru attamii tasgabiidha moo maalitti jiru?
Guyyaa guutuu inni liyyu haayiliin kun meeshaalee adda addaatiin qophaa'ee xiqqaatan dhufe humna nageenya keenyaan. Akka isaan gara keessatti seenne ittisuun danda'amee jira. Yeroodhaaf amma waraanni yookiin immoo dhukaasni kun dhaabbatee jira jechuudha. Araddaan kurfaasawaatii fi araddaan biqiltuu kun araddaa waldaan geessituudha. Isaan dursanii bakka qabatanii humnuma amma liyyu poolisii kanaatu dhukaasafame jechuudha.
Amma egaa rukutaa leellaa kana geessisanii booda deebi'aniiru moo achuma jiru?
Darbee ammaas dhukaasatu jira. Kan immoo qaama nageenyaa fi qaama lammiilaalu wajjin dhukaasa kana dhaabuudhaaf amma yaalii irratti jira. Lammiileen keenya akka isaan hin miidhamne of eeggannoo gahaa akka isaan godhanii humna amma akkatti cabsee dhufu kan immoo akkamitti ta'uu hin danda'amne kan jenne sunis waan irratti qonnaa irratti jira. Miidhaan amma dabalataan lubbuu namarratti kan gahee jiraate isaan qulqulleeffachaa jira.
Amma fakkeenyaaf jarri kun gaafa dhufanii dhukaasanii gama Oromiyaadhaan moo kan ittisu jira moo cal jedhanii uummatatti?
Humni nageenya eegsisu gama keenyaanis jira. Yoomiyyuu taanaan bulchiinsi godinaas haa ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo keenyaa Oromoon tokkolleen qe'ee isaatti du'uu hin qabu kan jee ejjannoo waan qabuuf hawaasni keenya qe'ee isaatti gurmaa'ee qaamota amma akkatti gurmaa'anii nageenya isaa boreessuudhaaf dhufan kana ofirraa ittisuudhaaf eeggata jechuudha.
Gama biraan godina hararge baha ana fadisi babile giddu kajirtu gara kora kesatti walitti buinzi uma musa jiratan tokko dubbatani jiran
biyaza iddo ana fadisi yana babile jam iddu sani tiyetu bakka gara kora jam tokko walitti buinzi uma na
enyu giddu
lando sani di oromiya jirbato kono gawre game
ehu jaram
gara kenyan abdi mahmam musa janini
ana fadisi
arabda nabiy gubbaqat
iddonitti walitti buinzi ta esuni iddon majattan kana
batta anan fadisi anan dabbile itti waldan geisu lageeran
yero kanis akkasuma dufumo
amata kana takkatu nuru ante nya geisau anka baati afuri bisani itti nidja baate gireetu yerad gol
me aguanta uma me yoma ka uma me mena ifsa
guya engaddatu simi uma me alayka jiddu ole ganama kana ganamaani yeraran ugabante achcha sibadda gurba kana ni baje petu
dengadda wonamni du ejira
dire wonama lama tu dire namni lama ni mata e guya dengadda
worre du e kana makasa ni betu
worre ge ni ge ha to ko yusuf ismail muhammad jani kana nikan makali kana gela gade jira warakara in kaba guya kana isare tisamul date
kamadano
kamada won guya dengadda muhammad amnuri fi amma baddal jamaatu
har ai saati atamitti kan ufani halellan kun banam
ara ganam khana zaat dirat halellan taname ila angamati addal debine walumajira amma dira addanun bane garu na gara kenyo annama to kugare jireetu itti kufa dira addanun bane gamman dira gara kamadin mi dalu sitti numai janna amma dira wanni debine de de kallani jireetu garga geisa nudadu da gishani di wandu inu giwanya nunu giduraf demo kana mareka ti da melija
meka tau
garga go akka jiru de bisani jirani nu genye
ida jiru
ida jirani kamni fila gubbada dufe umman yoro mora ka gurmawe nu dufu to kollenu akka nu cilku kuyachu wa matuma aradda geisa jirnu tumatu yi numan wal gargara wal injiracha jiramale wanni gubbara mandura nu genjiru
garga go ni sun esa jiru jadam
dargaggoonni suni kan lulaaluudhaaf odoo deemu jiru dhangaggoorra qabamee gara shirmiileeti xiidhamanii qajaamuni jira jechuudha.
Lakkoofsi isaanii hin beekamu.
Hin beekamu hanganaan hin jiru. Hogguu biyya guyyaadhaanii qeeroodhaaf dargaggeessinii fi hawaasni gahee hogga deemu jiru qabaniituma gara dirreedhaa oofu jiraniitu.
Ittaantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee bahaa aadde Fadila Daawud waa'ee ajjechaa kana akkas jedhaniiru.
Yanana kana waraana biyyuu poolisiin naannoo Somaalii uummata irratti dhukaa qabame aradda nagee wobbaasaa jedhamtu keessatti namni maqaan isaa Abdii Mohaammed Muusaa jedhamu qonnaan bulaadha. Lubbuunsaa darbee kan jiru yoo ta'u nama tokko immoo madaa'ee hospitaala jira jechuudha. Kanaaf waraanni dhimma daangaatu wajjin wal qabatee godina keenya aanota adda addaa keessatti ta'aa jiru yoo qabatamaadhaan biyya guyyaadhaan wajjin dhaabbatee jiru jechuudha. Amma kan yaanaa sadi kun. Warra naannoo sanitti wajjin illee aanaa ol hin daangeessine lafa babal'ifannaadhaa wajjin wal qabatee rakkoo uummata keenya irratti uumuudhaaf karoorfatanii kan deemaa jiranidha jechuudha. Dhimmichi dhimma daangaatiinti jennee kan yeroo adda addaa gabaasaa jirru qabatamaadhaan aanaa daangaa naannoo Somaalii wajjin waliin hin qabneenis kallattii kanaan dhukaas uummata keenya irratti kan dhukaafamaa jiru jechuudha.
Deemaniiru maaltuma jiru jiru?
Aannoo dhukaasni dhaabbatee jira saammaa kana keessatti naannoo sanirraa fagaachuu baatanillee. Garuu dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira isaan tooftaa adda addaatti kan fayyadamaa uummata keenya irratti dhukaasaa jira waan ta'eef qaamaaf dhaabbatee jira dhukaasichi.
Aadde Fadila Daawud ittaantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.